In ku badan 700 oo bilaan ah waana ka jiraan xilliga foola iyo ku faa'iideysadeen adeeg baabuur usleeye samafale Xasan Macalin Cali oo goolgalow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo deegaanka Hooskoyo bilaanta urka leh ee roogan tuulooyinka lahayn isbitaalada iyo haanka nool hirooyinka barakacaga iyo si bilaash ah ka sheenay xarumo caafimaadka ee magaalada Baydhabo oo adeegyo bilaash keyeen Hassan oo shaqadoon islagaankay uu soo wada muddo sanade iyo waliba hoose inuu dadka caawiyo iyo yeyeen haano dan yar oo yoon abuudna in iyo baawr kireysadaan maruus la hadli warbaahinta iyo waliba uu sharahaad ku bii in howlung uu soo bilaabay maruus la kulmi bilaamay urle oo daryeel laan dartii angeriyoti iyo unujaba
mar sagaal sahmiigna masawal ee leera tuulooyinka Baydhowrna waa hijaa gabrooyin oo dhig bahaayan ha ka gaade qofuloon isbitaalka ismarkaas EJR sida isbitaalka soos amba isbitaal weynaga Baydhabo meel gargaaranka soo biya maalintii 7 qof amba 5 qof amba 6 qof amba gargaaray oo hooyooyin ah masaafooyin ee dheer jiraan 15 km sida dhinuu awdiin le ee intii ku xoseeyta inta goof gaduud ilaa goof gaduud buuray meel alle meel markaas laha oo weer yaan seeda saasax ka gaada dadka qaar heer baadi qaarna dad magaalada roogu in badan baraha bulshada sida Facebook amba YouTube amba TikTok ya isticmaale nambarada email saara samafale hooyada dhig bahayta leera langa langay baadi roog langi magaalada roog haweere markii is haweere mayla neew samafale ge roog han nambar je weydiin samafale qoftaasi qoftaasa hug dhig bahayta haqaada leera saasa liyogaada langa walaaljay magaalada roog ya haweere markaas nambarka haweediyaan sidiya ankaseeda ka gaada hoolun horta dhiniga girgaarka markii nagata tuulooyin baydhow ay u diin la hoos baydhow hoos koes tuulil bisday leeraa yak dhaladayaan in badan masaajidku meelan in kiyaal yamay haa jiingid masaajidku markii hore jiridaha ay jiingida la kuwale kuleel dhatiis may ka jarjarn eeda kuleel aan haay video ka gaade maadaama baraha bulshada isticmaalay video ka wal aalam xuseen oo dad jaaliid ee dibida roogan ka jibaabeen masaajidka saaska dhisaw nagade markii aan masaajidka dhisi may leerayeen hoolun khayraat adweed hor in si wad dad oo jaaliid ee banaan roogan ay dhiri giliyeen hoolun saaska bilaabay markii kadib hatana tan hooleeda ugu weynati aan balaasa suubi oo hooyad ka gargaarayo lanki miida la ka gaadayo meelo ku jeeyo hoolo horta dhiirigelinta dadka oo jaaliido ee idinka dhiirigeliyeen dad jaaliido ah oo dhiirigelin in soo baaw samafalan iyo intaas shidaal ku welsoy intaas nuuxadaas anigade ma walaal wali markaas qarisha aan baahan tahay in sheeg dad jaaliido ila sawal sadaqa isdaan la bahaayaan iyo marmarha ay la hariireen in badan dadkaas ka tiirsan ma aha qisada koowaad dad oo heerbaadi ah meel gud arko qododayaan gudki mid araada lagu qodow shameen dahan guriga lanka dhoobay jiray iyo maaha ku dumay araada iyo hoostiyo ka jiraan anoo bay dhow roog ideeyo taleefan lahayn diri way in weeri may leeyahay samfale dad koonta arah ku dunti maama ka dhamatay lama uno sidii uno amal roogdi maama iyo sidii dhalinyaro ee magal eena gudki ha ku dumay hoostiyo ka jiraana dhaawacyo antiyaale in koy leeyahay maaha ka gaaday meel leeymo naabar iyo og langweloob a leega amosho landara korna fiire jo landara korna iyo dhon kor iyo maruubay qisadaas tiikooda haayti dadka in badan ba mahay kala hariiraan baraha bulshada dhaka meelaha ay kala hariiraan samafale koy hoolungniin qabay lanki araw shidaalka isku biyaara langlanka oo shidaalna hada oo mahay hoob beeroon ani jaabka ay ku biye sidii baawrki in ku widay waan wali madaasa lahan ku qobdaa ku qobdaay ediyet hooy haqaadi samafale gibirtaaso lama berisay dibir fowlada ay tahay nin roor li ari haqaadi inta bayd oo aan han deerne gibir kale ya la jiraan la jiraan ya la jiraan baawrki dhatiisa fooli ha ka qabati wala miidee dhali isbitaalka si kijeey maamada miilaha tan gargaar lan ku soo bi si dhiiga la kashibi xaaladiina oo keenagti wala ayna sidii ka dhamaadaan kulli waxyaabo badan oo yalla kulmiya jiraan dadka hoob ha qaada hatana naga ha i weereen samafale qofti faylahaateen bajaja ka naxsanay iskruug lan around najer dadka qaar ka umbadeen shona ma yaraana samafale koy gibirtung ning nak
Samafale Hassan, oo lug u sugida iyo waliba yeeta to muhiimad gaar ah le bilaanta ka nool tuulooyinkaas koyo magaalada Baydhabo oo aan lahayn xarumo caafimaadka gaar ahaan xarunta hooyada iyo dhallaanka.